zlatestmusic.com.
It's another one. Nalizia mi muziki kolapo. This is Chole
Benadine the formula alongside
your feet on the floor, yeah.
Still legend, still legend.
Taifa Simba na kwenye mnyimba. Taifa Simba na kwenye mnyimba. Tusise aso wamba kusepa maso. Tusise aso wamba kusepa maso. Sepi pela za mashemi. Baote oti
Seveli sahaso ni muli muniena watavela kukufa so. Nina kuveleka kutikonje kwa moso. Kikelezo ye ni fancy java saka moso. Mwana mola efi ni physically fit. As failure to that imanje uzankara mfiti. Lika kuineka oswale ni fosa fiti. Yoteke tupa nyumba elimoni kundonwa ti. Rondi penu wana oni obarento. Because yes kuti wakulifia langarento. Muno ola ni kakuteli makalito. Mwafito kituwana na kati kitu wakalito.
Faifa Simba na kwenye
formula.
Kifasi ni munati wako na kubina. Mete mwawa ineka chasu ni matoti. Vele kisa maso wako na kumofita ni ya vele kama muso. Hello hello my dear. For life you usike wa meleka ni mafia. Kamalu kanda mwate kabukilo kikutia. Wona za seni kweza mwalika ni mundia. Hela kimwanji mwako sako. Hela kikuyamba kwa sako. This is don't it just let it be. The perfume has lost its stuff. Hip on the floor, yeah.
Still legend.
Nika kenda kaa tageti kibu pilo waka kuga beta kaa. By sabazi I'll try to push kaa. Nyandolo isi valuti we step on kaa. The guy hey just use your masozi. Try to wake heart noti mama sampozi. Mukona rifika esi konji masampozi. Kuswala pone kuja ipulila sampozi. The guy zemu zemu kalitonga fella. Amuvele kimutwezi kufiwanga fella. Mulitela kutwa kulitatwe inga fella. Chole pula zitwezi kufiwanga fella. Chepoi kwa mi Mr. B si chwale. West na li flami.
Managers, KT Fuleva,
Simpo YZ,
Rainova, and Big Joe, Chakati the best king, Dako D Fry J, YKZ, Motia Kelly, Yamok, ITMTM, Tusapala, Mr. Joffrey Naonge, Eati Oman, and Bizawo, Mr. James C4, Kopa Muyati Ara, Mr. Loshwile, Mwekisa, Mutu Kinobo, Manzuru, Kanadia, Kanadia, Side.